Ministry y'ebyobulamu erangiridde nti waliwo abaana 12 abafudde endwadde ezekuusa kuusa ense era n'essaawo n'enteekateeka y'okugema olw'okutangira ekirwadde kino okufuukira eggwanga ekyambika. Okusinziira ku Ministry y'ebyobulamu wakati w'omwezi gwa January n'omwezi ogwokuna omwaka guno, disitulikiti 2 okuva mu bikono 4 eby'eggwanga ze zakkasizza okugwamu ekimba eky'olukusa ense era ne wabaawo n'abaana 12 abafudde mu Kagadi, Kikube, Ajumani, Bulambuli, Karenga n'awalala. Kakati Ministry y'ebyobulamu ng'eri wamu ne bannamikago okuli abagavi, The Vaccine Alliance, WHO ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu ne UNICEF ekitongole ky'ensi yonna eky'abaana basazeewo okugema measles ne rubella mu ggwanga lyonna. Avunaanyizibwa ku by'obujjanjabi Ministry y'ebyobulamu Dr. Charles Olalo akubirisa abazadde okufaayo kakasa nga abaana baabwe wansi w'emyaka 5 bagemebwa. Dr. Immaculate Ampeyere, omusawo wansi w'enteekateeka ya Uganda National Expanded Program on Immunization, UNEPI, bino yabitadde mu Luganda.
Nga tuyita health system oba ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi ya Uganda, okutandikira ku kyalo ku village health team, abasawo bonna abazadde ddiini ba LC1 kwera nti buli nyumba sikibeeremu mwana ali wansi w'emyaka 5 tulabe nti omwana oyo afunye okugemako olukusense, kubanga tulabe nti abaana basinze okukosebwa oba okufa sibageme abamu balina endya embi. So abazadde, eddagala ly'ogema teligwawo mu malwaliro, eddagala lino lyabwerere likola tena tuli wano kwanga tugemebwa, tugemye abaana b'eggwanga and protect the next generation.